degmada Bardaale ee gobolka Baay iyo waliba la ka qabaday kulan ku ka hadlay in gurmadowga dadka barakaaga ee degmada ee dhahay maamulka degmada ee ku shaqeeyo arrimaha gargaarka ismaafalka kulankii waliba ku qayb galay gudoomiyaha degmada Bardaale oo uu weheliyeen gudoomiyaha arrimaha bulshada hoggaamiyaha dawladda hoose ee degmada Bardaale iyo madaxda barakaalka ee degmada waliba jeedka kulanku uu saaysay kornanka qaada lahay walku qowdow kaarimaha binaadnimada ee ku jira degmada Bardaale ee gobolka Baay maadaama la galay waqti roobaad gudoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaaq Xasan Aras ee kulanka ku hadlay iyo waliba uu safaafayn ku bii waliyaha ku bay kulanka uu sidoo kale baagan diri wasaaradda gargaarka Koonfur Galbeed
wali kulan la waldhin hay'aha samafalka ee ku hawlgala degmada Bardaale noo xog isku qoreysaanay wada shaqeynta iyo guud ahaan dhibaatooyinka ka zaaiday maadaama xil roobaadka la galahay ee degmada Bardaale dhammaan hay'adaha samafalka ee gobolka Xoog iyo wali baaqan dirana wasaaradda gargaarka dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya wasiirka ee wasiirka Arush dhibaatooyinka Bardaale iyo maadaama hay'adihii ka badan galeen dadka barakacyaasha inta badan ay madig bay dhowr kuleyba degmada Bardaale joogaan xil roobaadna la galahay in baaha badan ka taala marka la fadaana hay'adaha samafalka iyo wasaaradda gargaarka ku baaqanaya iyo xitaan fiiray degmada Bardaale degmadaas oo barakacyaasha ilaa waqti dheer haqa u waayay Bardaale joogaan wala fadaana marka in gurmadkaas la deersiyo ayaan wali sheegnay in oo maardiyaan xuquuqdaas gudbiyaan Bardaale degmadu u baahan leeyahay barakacyaasha in ka badan gobolka Baay madib bay dhowr kuleyba degmada joogaan marka la fadaana iyo dadkaas daal dhahay jiilalka dheer ee abaarta iyo daal dheer ee waqti roobaadka la deerahay marka la fadaana in iyo hay'adaha samafalka iyo wasaaradda gargaarka gobolka uga buu maarday Bardaale xaaladda dib u laafiri.